good now, baby.
Uma, oh my baby, oh hey. Sweetie,
Uma,
you're soft like tomato,
tomato.
Sweet like berries.
Danzi watude kuma pesa kuye ngoma ya season a doctor. Big budget music Uganda. No music making my wonder.
Sama nyanjoli wadala ngana yomtima kukwagala. Sama nyanjoli tukayo na yena manamwe jontu se. Oh my mama they love you so kubati mani you're my favorite song. Oh my papa they love you so kubati mani kwa kumbeka. My sister my brother them love you more. And song as I went so fun as so.
Zeyange Bwena kwa sama kware
Gunda gunda baby.
Zeyange Bwena gamba kubyange
Gunda gunda baby.
Zeyange Bwena kwa sama kware
Gunda gunda baby.
Zeyange Bwena gamba kubyange Gunda gunda baby. Woman, you're soft like tomato and sweet like berries. Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Senono tulikako ya biasa antakulanga kabunzae. Na malaika bafuwa makondere bapasta bagamba leluya ya lali. Ye kwa mfumbira nontambia bafumbia balala ya yai. Ye kwa yambala nontambia bambaza balala. Hey, ye kwa nywegera tunera weza na bambanjai.
Ateno jyotabula kachumbari na kaliko mudalasini.
And you're soft like tomato and sweet like berries. You for me and for me.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini. This is for my baby oh sweetie. Hey, all is soft like tomato and sweet like berries. She's for me and for me.
Dr. Brain and Aziz are the only.
We are combined pandis like never before.
Luku luku
yeah.
Toko toko
yeah.
Doro my baby.
Only beautiful and contagious.
Toko toko
yeah.
Luku luku eh.
Yeah.
Doro my baby.
Competition is a valera yeah.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari
kachumbari kachumbari.
Ukachaya nywesa mdalasini
mdalasini mdalasini.
Yo doctor yo brain mwana weyo ne yasinunya nazisanga. Big budget music more music baby.
Kachumbari
kadalasini
kachu kachu chu
kachumbari
kadalasini.